Ni salama angamizo, pisha mana matatizo.
It's the kids, baby.
Now wash your shoes, now wash your shoes, now wash your shoes, now wash your shoes. Wanataka shindana na simba, washindane na dango, wakati bado makinda, nie maji wao to. Waulizo wamesikia
wapi,
panya kula paka
wapi,
nasema wamesikia
wapi,
kibogo ya kangata
wapi,
wambie chocho,
ili chocho watu wa wakitani.
Wambie chocho,
sema fioko tulianzishe vagi.
Na washusha,
shusha, shusha,
na washusha,
shusha,
na washusha,
shusha, shusha,
na washusha,
shusha.
Tumewapa nafasi kidogo, wameanza kuleta zalau. Wameshika Vicente kidogo, wanakandia paka wadau. Wamejisahau, wanaleta zalau. Mina pigia korabo na simba, wewe kapige na nyau. Nazidi kushusha mangoma, paka waseme
baba ni noma,
na bado nitawapa homa, paka waseme
tumesha koma.
Maneno yanavu wachoma, paka waseme
rudi Kigoma,
na wamesha meza ndowano, paka wateme.
Shusha,
na washusha, na washusha, na washusha, wapo
tokteni,
wapo ontreni, wapo tokteni, wapo ontreni.
Na washusha,
na washusha, na washusha,
na
washusha,
na boromoka.
Ai,
moja moja chali
shusha,
wanadoka moja moja chali chini, wanaboromoka
shusha,
moja moja chali wanadondoka
shusha, shusha,
jamuja chali chini.
Chapa, chapa,
chapa,
sasa chapa,
chapa,
tia bakola,
chapa,
awana adabu,
chapa,
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 wanangu
chapa, chapa.
Exclusive from madnaja.com.